Yeah. Kama ingoki ya ikauki, niko mbioni shoki. Na nimefika kustay, pako nikute umauti. Hustle hard, kutimiza ntoto wasije kusema na utea. Tunda ya hustle na wana na share. Bro, safi, twa survive, wezi jua hata tukifulia. Hauna mkwanja ukankea sana, unaonekana unafoka. Kwanja unakosha, squeeze matozi vipopa. Niko na mkua kutoka, nipo karata ya mwisho wa mela mba yoke. It's over, but it ain't over, till it's over yet. Mikazo na hustle yendele. Still at the bottom na force ni chomoze. We gon' make it anyway.
Usawa huu, yeah. Mwendo ni juu, setwezi kushuka, mene usawa huu, yeah. Chago ni lako kunyoa ukusuka mene usawa huu, yeah. Kumesha kuja so sifu tishuka mene usawa huu, yeah. Usawa huu, yeah. Usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa
huu, usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa
huu, usawa huu.
Gendele pati maskani afu niwe surprised. Let me nikupe a piece of advice.
Listen. Are you scared?
Scared.
Shafika ghetto donaza kuliza you there.
Are you serious?
I am who I am and I'm furious.
I'm staying man, I see you yeah, tell him out. Man, I'm curious. Keep work. I'm surrounded with the purest. All we got is endurance. I put a guy nicky figure up a pot of him thinking Sonic and a tourist. Are you sure of it? Man, I'm sure. Take a store when I'm done with the tour. Man, the song is not even yours. Chico Saba skip it and the town of the lily we spreading kao gonjwa kifoa.
Usawa huu, yeah. Mwendo ni juu, setwezi kushuka, mene usawa huu, yeah. Chago ni lako kunyoa ukusuka, mene usawa huu, yeah. Kumesha kuja, so sifu tishuka, mene usawa huu, yeah. Usawa huu, yeah. Usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa huu.
Leo, unaweza kungana huna bati. Boss na huna shpapi. Bonga la game na huja practice. Hindo tunaita bati. Milo safi, michapati. Geto na mtoto na nita papi. Push to start, hakuna car keys. Tuli kwa slow ba nao ni gaspe. Toka guarded. Sifanyi tena mambo smarta kama kubol na bobek. Na kama ni door, more greed. I be running this soul league. They say more money, more problems, more stress. I'm not lucky, I'm so blessed kama tila. Bila tandumba kama siyo nyumba, ntavuta tapila.
Usawa huu, yeah. Mwendo ni juu, setwezi kushuka, mene usawa huu, yeah. Chago ni lako kunyoa ukusuka, mene usawa huu, yeah. Kumesha kuja, so sifu tishuka, mene usawa huu, yeah. Usawa huu, yeah. Usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa huu, usawa huu.